I got some of you to come sort of way, Ketaya. Yamere, Mura be more. And you get this, I was your man, Rembanile. And you get Billy Megide, Alez, a question. And you get retracting a cot to put up in a room. And you get whoop all of the good, Nemesia.
Jesus.
onye nọ na mmeghe n'esiaghị nwere udo n'obi, gị onye nke na-akwịkọ gbaghara juru na ndụ gị. Iche na ị na-adị ndụ ma ịma gị na ịnwụranwụ, ya mere biko nara yugwa, biko nara ya. Enwere m udo n'ihi na enwere m Jizọs, enwere m udo n'ihi na enwere m Jizọs, enwere m udo n'ihi na enwere m Jizọs. Ya mere mkpụrụ obi m nwere ya. N'otu nzuzo, otu nzuzo apụghị uche gị, gbaba n'ime Jizọs, ọ bụ ebe mgbaba siri ike. Ọ ga-agbanwe ndụ gị, mee gị ka nwee ndụ ọhụụ. Ya mere biko nara ugbu a, glory. Gị onye nọ n'otu nzuzo, otu nzuzo apụghị uche gị, gbaba n'ime Jizọs, ọ bụ ebe mgbaba siri ike. Ọ ga-agbanwe ndụ gị, mee gị ka nwee ndụ ọhụụ. Ya mere biko nara ugbu a, biko nara ya. Enwere m udo n'ihi na enwere m Jizọs, enwere m udo n'ihi na enwere m Jizọs, enwere m udo n'ihi na enwere m Jizọs. Ya mere mkpụrụ obi m nwere ya. Aga m ewere Jizọs mere ebe mgbaba, mgbe nsogbu nke n'ụwa ka na-anọchiri m ụzọ. Aga m ewere Jizọs mere ebe mgbaba. Adabere m na nkume ahụ bụ Kraịst.